Alright. This is Bawa Tunje. Derek Magic. Esa lava lava tune.
Kasofi katono kawangu. Katefu kasimu kalunji. Neka katinyo keza subi. Na wanye lavu za magene mbi. Kasofi katono kawangu. Katefu kasimu kalunji. Neka katinyo keza subi. Na wanye lavu za magene mbi. Mubada mudabana bachitange. Uchobu changa kutogona. Nafunyo mwana omulodi. Sofia na ponya gayaye. Kuruni ndaze na gayaye. Wavula garide zambi. Gagande seseke. Gagande se yalikuwa. Mwento na kakuma bibi. Nasaba almighty gadi. Anonyezo yo wange. Atandagebu yaye. Wato ya mpeleze chimuri. Sophia. My one and only. I set my feet. Kasofi katono kawangu. Katefu kasimu kalunji. Neka katinyo keza subi. Na wanye lavu za magene mbi. Kasofi katono kawangu. Katefu kasimu kalunji. Neka katinyo keza subi. Na wanye lavu za magene mbi.
Yo! Maximum respect to Presto Paulo Cafero de Legend. Once again I come to my blood. Rest in peace. Listen, walk on your wall and live on a baggy. It's again the Benz, it's again the Wakalia. Nice and polite, think of only the Sharia. My girl Sophie, Uncle Visa Karina. Untabla, tabla, tabla, Uncle Visa, Kubisa, Kubisa. Untabla, tabla, tabla, Kumba, Biko, Kuchidima. Onyagalanga, Wendy, Wamachanga, Wendy. Wasima, Musayi, Kwesa, Fite, Wasima, Sente. Wansago, Simunde, Rangaro. Wansange, Palembala, Bitole. Wansanga manyumba la bebono. Kwa wachina nendimba nengeja sik.
Kasofi katono kawangu. Katefu kasimu kalunji. Neka katinyo keza subi. Na wanye lavu za magene mbi. Kasofi katono kawangu. Katefu kasimu kalunji. Neka katinyo keza subi. Na wanye lavu za magene mbi.
Kasofi katono kawangu.
I love you, I need you. I'm loving, 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 loving you.
I follow your number one, sing it as one. Girl, you shine like a golden beamer. Girl, you're the queen, me the king, me the winner. Me have to take you home to my room, you're my dinner. Nenda kufune mbazi nebe kombi. Navana kukwata keyo. Njoo kutemolu jiro musaja. Mwe!
Kasofi katono kawangu. Katefu kasimu kalunji. Neka katinyo keza subi. Na wanye lavu za magene mbi. Kasofi katono kawangu. Katefu kasimu kalunji. Neka katinyo keza subi. Na wanye lavu za magene mbi. Kasofi katono kawangu. Katefu kasimu kalunji. Neka katinyo keza subi. Na wanye lavu za magene mbi.